Tam, Tam.
Yo, Tron.
Tam.
Are you Liza?
Tam. Sura, tesi chocolate, kidoti joketi, katoto ni keki. Hey, nitamwaga bajeti, nika peti keti, kuni peti peti. Hey, ulivoja zia, ukini susia, itanizidia. Hey, nangangane asi tukuachia, unanipatia. Hey, sambu, usaka chori, unapenda macho yako korori. Shuru kan kajori, tucheze kuchi kuchi kwenye mapori. Sambu usaka jori, unapenda macho yako kororori. Shuru kan kajori, tucheze kuchi kuchi kwenye mapori. Alamba tam, ah alamba tena tam. Oh alamba tam, ah alamba tena tam. Ah alamba tam, ah alamba tena tam. Oh, alamba, tam, ah, alamba tena tam.
Chui! Vani boy, no, 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 no. Alamba ta, mutamu, napenda ukita. Basamu, unavonipa kwa mashamu, shamu. Ujanita naka, mukamu, yeah, eh. Nitachuchumia na kuninginia, nimekupania ayo. Kusugulia kastiri waya na masufuri ayo. Ukisimama welala, nitenguru sangara. Ukikamata munara, natuliza papara. Sambu, sakachori, funa tango keto sinzamuri. Shuru, kankajori, tucheze kuchi kuchi kwenye mabori. Sambu, sakachori, tafuna tango keto sinzamuri. Shuru, kankajori, tucheze kuchi kuchi kwenye mapori.
Alamba tam, ah alamba tena tam. Oh alamba tam, ah alamba tena tam. Ah alamba tam, ah alamba tena tam. Oh alamba tam, ah alamba tena tam. Nimesha kupa siti, ukae mwenyeo jinafasi. Siwezi kukuchiti, basi niaminu ndoa wasi. Mini mfungwa kwenye jela yako, nifungwe milele. Kweli pombe mapenzi yako, necheni nilewe. Sambu, usaka chori, unapenda macho yako korori. Shuru, kanka chori, tucheze kuchi kuchi kwenye mapori. Sambu, usaka jori, napenda macho yako kororori. Shuru, kanka jori, tucheze kuchi kuchi kwenye mapori. Alamba tam, ah alamba tena tam. Oh alamba tam, ah alamba tena tam. Ah alamba tam, ah alamba tena tam. Oh alamba tam, ah alamba tena tam.